Magari ya kifari yanakupa mawenge. Kumbuka mapenzi yangu hakuna zaidi ya wewe. Maneno mengi yavunji mfupa.
Maneno ni mengi, mwenzio siwezi. Usingizi sipati, najuta mapenzi, kupenda sitaki tena.
Unanipa wazimu, maringo ni yako, yananipa wakati. Wakati huu
kwanja umedema viwanja
keto sije dema pepe fuki jeche
oh, oh.
Kata ya msepe najuta kupenda ulicho nitenda
yeah.
Uliniacha mimpweke ukisubiri niteseke kina fulani wanicheke.
Tugungi cheers, silly piggy sass. Now to talk to tears, pulling your body sass. Women shooting, say you fear. Illa mind and the pain, boss in a vumilia. Bona mini scare, I love from the bullshit. Auto killing beer, no, no, sushi. Come on, message me, fick em now, please hit back. Wongu mala ego now, feel this right. Niko mina TID, tuna lia every day. Ata kula si diski, mulize ata masaje. Niko tu, zangu gero na kuwaza kile sign. Ona kama wana bana, woki shen, nakaja. Ma, kiwa hapo na kumis. Ile semini ni kiunuko nani dis. Na, chaka tuishi kwa peace. Please mini mini kukuwa chasura his.
Nilikataa.